mwene data nibwo rwo niba ari bwo bwa mbere usengewe kugira ngo uzure umwuka wera ni byiza cyane ukomeze wizere kandi Imana irasoza isezerano wizere ko Imana isubiza isengesho ryacu kuko icyo dusabye nicyo duhabwa
mwizere rero ibintu byinshi ariko ibisigaye nanone nabyo byinshi kurushaho wibuke kandi uzirikane ko umwuka wera ari umuyobozi ndetse anasobanura mubwire musabe agufashe agusobanurire ibyo byose utumva maze Imana ikuzuza umwuka wera n'ibyishimo bituruka mu ijuru bikugereho ugire rwose umunezero uturutse ku Mana
some mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike 4:16 kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abafiye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujananwe nabo tuzamungwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose amen.